radio now.
It's a war worry.
Omuliro,
emikisa gyonna,
omuliro,
gyonna girabike,
omuliro.